E honore e gloria, e maungarongo ki runga ki te matoa te whenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Arohaina ngā teina me ngā tuakana, whakahonore te ato tātou kīngi atu heitia, te whirinaki a whatumona. E te ariki nui e te ata, ko koe te arawhata ki te hunga wairua, e noho mai nā i te wahingaro. E tiaki nei te aka i piki ai a tāwhaki ki te rangi tua ngā huru, tukua mai te ngā kaumahaki e kūpapa atu nei. Tēnei o mātou pononga tāne, pononga wahine, ngā morehu o tēnei ao, mate mate tino i atu ki a koe. Ko mātou tēnei e muru nei, ki mua ki tō aroaro. Manaaki te amai i roto i ngā mahi, whakaorangi a mātou, i roto o mātou māuiwitanga. Anō e pā, ko koe te timatanga, ko koe te whakamutunga, ko koe te mana mutunga kore. Rire, rire, paimārire. Tō ti ākinga whakaora maramatanga mai e te atua, mō tō mātou kēngi atu heitia, mō te whirinaki a whatumoana, te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwi ana, taino ki a mātou kato i te rangi nei.
Ka aho te pō, ko te ki tāku. 104.6 FM.
Tūmeke. I tī rea taitai kahi kātea kataia. Ko tōna tikanga ahakoa he maunga me tau iti, mā tau kaha, mā tau maia, ka eke koe ki te taumata. Even though you're a small bird, you still will be able to reach the highest of all pinnacles.
Te reo, te reo, te reo, irirangi.
O Ngāti Tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Toro na teitaha!
E tāni rā.
Te reo irirangi.
O Ngāti Tamariro.
104.6 FM.
Tūmeke.
FM.
Tūmeke.
Oh! parents thought that when we were young, my parents thought that, my, I was guess our grandparents, but my understanding of it was that it was around in Tapuia's time, and it's been brought through and taught to all the generations from one Wiriwitiranga Paitapu. He was also Master Kawa, Waka Builder, the Tiranga Wawai, so that's been, he's taught that. He taught that while he was alive, and a lot of those aunties on the front line were products of their parents who were in, taught by him, as well as them. They're like Te Pau Manga Tawhiri Junior Group, I think they call it, Junior Club. performed it as a Waitaringa, aye. And we performed it as our Waitatira, our choral today. Mainly because Tiny is holding the maori for the exhibition. Waikato Tiny holds the maori at the moment with Te Papa, and Uwanuku is one of the most significant tonga that we have here, so that's why we put that into the program again this year. It was to pay our respects and to that, our tonga in the exhibition. That Te Puia composed. The full composition covers a lot of things about her life before she decided to take up the reins and drive the Kingitanga kaupapa to try and achieve her tupuna's, her uncle's aspirations in regards to the Kingitanga. She started up the band. She actually started up a traveling haka troupe. So they'd walk around and fundraise. And it starts with some aspects of her own private life as well. It's quite hilarious, and it's really honest writing, if I can say that, honest writing. And that only Māoris can write that. It's about some really personal issues, but it's delivered in such a way that it's not comical, but it's humorous, but still honest. So it talks about her life, about all the people's life, the people that came to work with her, the Paumanga Tawhiri, and how they actually worked and built up enough pūtea and built up the ground at Tiranga Wawe so they could afford to cover the cost of build Mahinarangi where it is today. That's what their poem is about.
Yeah.
Ngāti Hauā took it out of the Bible and they've adapted a tune to it. So it's really, it's a good way for them to, one, learn what's in the Bible, as well as you're singing, you're enjoying it, you're praising everything, and now it's good for the young people. When I first heard it, I loved it because it was a bit faster than that. The tempo was different, but I think it was appropriate that they slowed it down for this particular rompe because it's our kaumātua group, and they have a different wairua as well. ko nei rā, comes from Kawhia, from Ngāti Mahuta. And it's a farewell song, so you're saying, hei ko nei rā I te iwi e noho I rā. You're leaving as we use for an exit. Very often used for exit, mostly used for an exit, because of the simplicity of the words. And she wrote that. But I guess we're just sharing it around the whole of Waikato, really. But the words are self-explanatory in that way.
Oh,
reo, te reo, irirangi.
O Ngāti Tamariki.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te reo,
irirangi. O Ngāti Tamariki.
104.6 FM. Tūmeke. Ko te reo te tuākiri, ko te reo tōku ahurei, ko te reo te ora. Language is my identity. Language is my uniqueness. Language is also my life.
Te reo, irirangi.
O Ngāti Tamariki.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te reo, te reo, te reo irirangi.
O Ngāti Tauoho.
104.6 FM.
Tūmeke.
Oh. too soon.